E yamde joyi wittora kina mintaji chapande tati dande studio kalangu kettini ron kibaru jumore fulfulde. Omar Hamad Janganta wadi do masinaji eden gondi Mustafa Ayuba. Ender kwe kibaru jumere hande en kala no gai e goleur September dun wani nyalande itanande lede adunaru ganjonde jam e portal tonde rezion agadez jodi nobe hore raf kejorande nagu ngarti hande wakilu be jonde jam. Horejo leydi meden Niger Mohamed Bazoum no tawa e jahangal to enda New York der lawol hawri tere dental leydi adunaru dun du fi jande wayle dun do der hala ko hali o holli ko bayle hebe harto jande lobberdo enda der leydi meden Niger yewter men pindino hande yatana hala mbirdi burdini don hakkune cukalo ndo umma tore e gore do enda der leydi men Afrika. Kori jamirta ma yerno kalirno den no gay e go lewru September ko itande fu itana kenana leede adunaru gam filla portal nde nyalande du tawa kena sembin dinde jide nimbe harto jojjende portal e jonde jam der region agadez kolati ref ke jorande nagu joda keno der mum labi fu kandi ko jama gan jojjende labi portal e jonde jam yerno ha Mohamed Ureya jodi nodo hore raf ke jorande nagu ko warti ande wakilu jonde jam de ayir Moktar Ahmad yewti de makko.
Chaque commune on a mis
der commune fu min kingi committee dena ko himbe arem en tan fu e ko surude himbe yad e kulle bawde gaddi rafke jaron hakkilu fu kingo committee odu himbe mu en no he yilade firdude ko e himbe himbe puddi duni gollude handen der commune ji di andani dum wawa latade non bondo gom war hippino wada bonnere ko min durwi duni ko watta potal hebo chaka himbe lenyi e lenyi pelle bombe den enden nawtorta kona lural tawangal chaka himbe minen dum woni ko min chalani be dalila majundu wadi ko min cingi komitiji amin di enden komitiji gondino birta ko e himbe ko watta bondo funto waru wadda sawara he mabbe gardo waddi sawara gondu he mabbe fun saybe cutta jom gomnati kandu andan no wadi di he makko
l'etat saura comment le gérer.
Bazoum Mohamed horejo leydi meden Niger no tawa jahangal to enda New York leydi America fottoyde hawrinde dental leydi adunaru bitende Nations Unies puddado nogay yottade nogay e jeegon lewru September dubujinaydi e nogay e dede koro jahangal makko gal du tawa kenana bayle hebe harto fi jande dum du labi di e tokkete harto bayle jande lobber hebe do enda der le kolleji meden Niger nani ko kanko Bazoum Mohamed wi bandira meden tele sahel gadi.
Pour ce qui concerne la République du Niger,
har ko darata leydi Niger gomnati sigilake labi ko watta jangirde leydi din endan bi leydi fu wawa natude der majje janga nafu dum tugoto do kulle bawde gaddi jande den endan hoyna jangobe do dubi tati min gadi aniya nyibude ko watta kala suuji ujunaji chapande tati e jeego sigila mo inde burnam janginobe be endan misali beydude jobdiji mabbe e hokkude be hakkeji mabbe dum woni ko gomnati leydi Niger o endan tawra janginobe be endan illatobe jangata be burto min durwon tawe be kebi andal ke yorngal be bawo wadude golle kedaade e mabbe fu gomnati joddini labi hokkude be lamba gollal kokko lamba gollal galdu gomnati horem dum walliran dum anda dimma janginobe ligoto
syndicaje kajede fella jande e kentinal kawri alal bitingal sappo e jetati lewru September dubujinaaji didi e nogaaji didi wadude dimma dekugol jungo do talkuru ko be gadduno hawtade e gomnanti elu sappo e joyi lewru Février jabbido o yeru donino secrétaire général o syndicat kajede fella yadu yeso jande hebe der Niger wiri e badangal mabbito lokkol do endam do kulle sappo e jenay debe ndekidino jungo e derol fay gotel gomnanti wattay kuntemu Mamman Salia Ibrahim nani koy rafikater.
Pour le moment c'est un bilan mitigé.
Dimma waday e do majjum sabu keddi kulle de min jami dem pat wadi lebbi sappo ni endan fe gotel lataki se hisamad kono illuko min tekuno juude do dereji narral sappo je leur février fa yotti timmod hitande syndicat janginobe waday fu murtere golle joni fa dun yottake l'école yidi fa mabbita ko dubna e nogay didi e dubna e nogay e tati caggal tayki tagol syndicat janginobe waddi enda min bina haani min batto gouvernement on mi tinna bi kono ni do narral karral ngal endan goldire fa wodam tammi wita lekkolon endan e mabbitol mudum min natta jangino kano woni jannde hoore mudum wodde mu wonnana ni e dow golliditde kulantaje de min nardino dow mudum de enda
de la mise en œuvre de ces points d'accord.
Sizas no syndicat loktorobe no itti murtere mudum de annino wadde altine o nogay yottade nogay e didi lewru septembre dun do ka sabin be ne dun woni alla en narral ngal be kebidi hautade e committee ministere hawjinde filla baddandel mudaha awashe didabo de ko todo do secrétaire général syndicat mabbe biete Sizas nani ko Sakina Gezibo.
Naral gal min kebi hakune amin wadi min ummitake dow paddol golle de min kabbi anniya wadugo rafi jobol tiede jande bandirabe amin gombe no janga leede yasin e der leedi din ministre kawjido e jawdi leedi yeso makko ni adige di kodja dum wadi mido mija ko jonkay musula no heboto tiede debbe adi yobugo yago batol lewru novembre no yobete ko watta milliongiji keme jeego o e chapante joy do halaji kaldadi min bindi min kokkan committee mawdo wonde lamorde premier ministre do ko tewata ko jol golle gollo bendo be ko jete do yago kantol dubi ulina didi e no gaje didi lokotorobe liggotobe kambe do ko watta kambe keme jeddo no hojete ko hana be gaddu
tewtodo.
Wuro Tungagumbi tawa kenale komini motanda le ledi gaya ngo wuro dule baide garoje de no egino te yerno ardibe hausu departement on pamineri dum doni bi an ko watto jom en galleji hemre e chapande jetato e jeddo kambe woni be bononda ndiyam hewti kolati seni ndiyam mayonati no nyaman wuro ngo Hasimu Abarsi prefet gaya nani ko famin fadel aludo majjun
ko signe ont été donné
la den no woduno labi joddinaadi gan renude himbe e arem har ko darta hisindebe bonondaji di diele mayo go endam wawi wadde he mabbe misali umminde bale na himbe be diele de endam bawi wadande bonnere dundu wadi ko min kadi himbe peddita mayo go endam wakkati fugo heewi min jeyi tunto wade himbe cakantararde endam no min tawribe dundu hana ko yebere hana wattede der mum gam fi oni no hulbi accude fa hande be jodum der no kuje de enden no farritide no dungudu heltay fa hande to min jarabe be du kanni min kedi hebum miden gidi du siriana de be pukorde gan ibe gondi chukabe baleni hemre e chapande jeddi e nay kan goni baleli made wobbe binde ko em engil
village ya dot encore qui ne sont pas recensés
mbiyani le jeddire wittinede to enden birnin kazawe der departement mo gure jidal nati hakkunde maire on kambe ardibe pelle durobe rewo dun du tawa kena fodude hakkiloji mabbe jojjinde jonde jan e potal fadde ndungu no hanta Bukari Jibrilu maire birnin kazawe nani ko wi bandi men Ibrahim Manzo
manu mamakaya mutane de ni
remobe durobe fu no nimbe ni non de mono dura duro du no rema denne nimbe pukkina hakkiloji mu en wodi ndungu amingu komin elta lamdo wandun timmirani wodi deni bonnere wadama le ngesa to nimbe kitana ko emun gankanjun wonna wadda fitinaji no wodi jowro nder wuro don andal labi fina taba tokketedi gurti itama to dabaji tokkata durobe ndo pamana seni wi ama tokkira do gurti wi ada wi aka nata le gese minen wobbe do inde meri be do min gadan hisabu amin jewde noy min ballirta ndungu ngun dum hamtira en wodiri
woni har ko kinda manan mu kare kowa
sambin din de wodube bawde dum woni hore hala itande hikande batun lawal sappo et tabale ko hawrinde germes no kure to jande e tewteru do andal filla dilambe leede wadi o batudu kenga woni ko wada do der jangirde universite abdou momine manyame docteur adam abdou hassan o woni ardido batugo nani ko wi ali mun kayla seyni
la discussion
batu joda hale gufun sembe mum wada kana do no dun jokkira endan caka leede afrique de endan e leede tuba ko misali har nautorade labi abadaji tawanodi caka leede sobirde afrique de endan e leede tuba ko be de dum fudu gam hollude kono woduno labi narral joddinaadi illa ko boyi min kawri yewtinaade labi di e ko winda wi ader majji fu dum sabi ko min bi'i der hawrina de endan ni wakkati warde wakkati fu no hani non dum hawra labi di endan yewtini hana dum accha wobbe tan nafu wobbe du tor
avoir une forme d'équilibre dans les relations.
nani der lawol tokkitaade golleji di bankiyal leyde adunaaru warliti waɗede ɗo enda nder leydi meɗen Niger waɗi ko itti golloɓe muɗum jeyi le département mo Gudumaria les région difa hal scarter o woni gonɗo do inde bankiyal leyde adunaaru ɗo enda nder leydi meɗen Niger fammini bandimi Mamadou Madou nokkuje toɓe goni hen e wallude.
Min gari ɗo to nokkure rerewa hunde ko beegini kam sanne fuu he nder farnati moɓe goni har ko ƴewata fii baylol bakaji fu haɗayi ɓe goni ɓe gaɗa golle ɗe noɓe goni iɓe golla to nokkure masaje ɗe ko watta ɓe paddo tenera on. Min gi'i bawɗe e demoɓe gonno gaɗa ngam gollididde e awatirɗi jaman ɗum no laawol ko watta ɓiɓɓe wuroɓe ɓen keɓa nafaka golle ɗeɓe gonɗuɓe gaɗa hana jon en batamaji ɗen tan keɓata barke mum e golle gonɗe no gaɗe ɓiɓɓe wuroɓe ɓen no keɓa nafaka mum. Mi yi'i golle ɗen dey no hoddi sanne hunde ko woodi nafaka no ɗum waɗi miɗo watti gokka wartugo ɗo yaago lebbi sappo e ɗiɗi
les avancées.
Sai garten e yewtere meɗen pindinol nder fii jonde ɓiɓɓe leydi Niger iɓe gatti kulle gonle koye maɓɓe ko wawi waddude saɗorma hartobirdi sukaɓe misali cukalaw dewi ummatore e gora yerno joom en andal kolliri ɓurdindinol hano birdi hakkunde suka e gorko no wodi basi ko ɗum waddata ko Habiba Ahmed Bandi min waddi Soumana Ahmad firte fulfulde.
Afrique saaroɓe sukaɓe no teddini jangingol worɓe dow rewɓeɓen endam ɗum ɗum hunnon ko laati jong o en ɗon no wonƴito ɗum wonno ko mawɗo hoggo oɗo haali
nder fina tawa meɗen ɗo leyɗe ɓaleɓe no suka debbo e suka gorko waɗirante ekkintinoje jangguine dow fii ɓurna mum hande e jango no ferodiri misali sukaɓe rewɓe de en adi koɓe gaɗane ekkintinoje dow noɓe tokkira ɓe kawjo laaɓal maɓɓe wakkati hayla to goggirawo maɓɓe nayejo gon tomum ɓe jaare ekkintinaɓe amma hannden cukaɓe rewɓe accititte ko en no cuɓo noɓe keɓira andal dow noɓe kawjoro ɓurna maɓɓe
kamɓe sukaɓe min jiiɓeedu kondan mo hem maɓɓe fuu no yiiri no enna
pour min heggiiɗe am ɗum wala fo basigo sabi diine arsilamugal hokki gorko nokkure mawne
miɗo miila ko perodirol caka worɓe e rewɓe hana adede hano gacce go nder fina tawa meɗen gorko kanje hawjaade ɓaade mum cukaɓe worɓe no cawodire ɗum ɗu gam siriyade ɓe dow noɓe kawjoro ɓaale maɓɓe jango
min miɗo wañi ɓurdodirol gol ɓiɗɗo gorko waɗante dow ɓiɗɗo debbo no handi gorko e debbo ponne ɓiɓɓe rewɓe jolbinane no ɓiɓɓe worɓe jolbinante wakkatiji gon tawa mi ñiyo gorko kan yiita no dawrana mawniyo debbo
to makko kanko joguiɗo andal dow finde jonde ɓiɓɓe adamaɓe o wi no wajibi saroɓe sukaɓe endan gattana sembe jangguingol sukaɓe rewɓe Isa Alu Aye
saroɓe no kani gatta sukaɓe rewɓe du nder sawar ɓe acca du sukaɓe rewɓe ɓe enda kolle ñumoji mum duuɓi fuu ɗiɓe tawra ko watta kamɓe du ɓe anda noɓe tokkirana ɓurnam maɓɓe ɓe pamtine du ko sukaɓe rewɓe no kaɗe waɗude kulle gom ɓe anda du ko iɗum hani durwude noon ko watta tawa sukaɓe rewɓe no deni wakkati fuu ɓe pamtine du ko rewɓe ka en goni dangare mawɗe darjinɗinanɗe ɓaale e leñi ɓe jaahe mumen dangare ɗe ɗu deniɗe keli to mursere mawne noon yaade e ɓaade na leñol gol ɓe jaahe
mum
e ɗum wajibi sukaɓe worɓe e sukaɓe rewɓe fuu tawi fondama e dow fii ko waɗiti funder galleji ɗi endan farsaro maɓɓe ɓen hokka neɗɗo du konda fuu darja muɗum gabbatte heɓa waɗa gollal muɗum gongal dow
ɗo wonta kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde joni wala fo ko mbawɗen wiide hettiniɓe sanaɓe ndoma Gungu Mamane Dantani wadda ko ɗengal hawsankore yamde joyi e mintaji lasoji ɗiɗi e joyi kirtento jam hirti
difa do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi fm zender
do radio gaskiya lamba capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyi fm
maraɗi dow radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o fm kyota
dow bonfeere fuuma lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
studio kalangu